Isithombe sesikhombisa. Ilanga nenyanga kuyama ngqi. UJoshua 10:1-14. Aboni bama-Amori baseKhanana baqala ukwesaba u-Israyeli. Amakhosi amahlanu ahlangana ndawonye alwa no-Israyeli. Kodwa uNkulunkulu wathi kuJoshua, ungabesabi. Sengibanikela ezandleni zakho. Akekho noyedwa ozokumela. UJoshua namabutho akhe balwa nalezo zizwe. Zawabalekela ama-Israyeli. UNkulunkulu waphosa amatshe amaningi ezitheni. Abaningi babo bafa. Impi yaqhubeka usuku lonke. UJoshua wathandaza uNkulunkulu wenza ukuthi ilanga nenyanga kume. Ilanga lonke aze u-Israyeli anqobe izitha zakhe. Kwakungakaze kube khona usuku olunjengalolu. UNkulunkulu wasiza ekunqobeni izizwe eziyizoni zaseKhanani. Nakulesi sikhathi uNkulunkulu unamandla ekusizeni ukulwa nababi.